www.atukulu.com. Oops on the ball.
Abebu abe,
abebu,
bebu abe,
oh abebu,
abebu abe,
no abebu, oh.
Kodi ukwati, ukwati, jidalize. Kapena lipo wina wake, ndizi fukwa zake, aganize.
Ananizu sema mawa, atapika chakuja, ndikutila motameki. Sigudi ningune, naziri ni umboni, mwitane nilameki. Ananipeza ndikupupa, moyo ukupita, ndikundiponya muhaiteti. Ananitenga kuchipakala, cholipila,
bebu private.
Ndepoti alimuvero,
yeah.
Sisi ngateke kutumu denge.
Abusa sisi teka lero, yelekeza udalise wane ni kukendo.
Amene ya kususa ndani, kutiti dalise ukwati woyela.
Inge,
ayemike manja, amene ya kususa ndipo salolela.
Inetu abusa maria, ndina mutomela. Komano andi uze, ifuka akafuna kundipela.
Kodi akulesa nda, 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 akulesa ndani.
Inepano ndayemika manja, nja, nja, ndayemika manja.
Nangawina akulesa nda, 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 akulesa ndani.
Inepano ndayemika manja, nja, nja, ndayemika manja.
Sole akuchimuna nda kuchikazi, nditamvetsetsa ola panengazi. Zona mafuno kesa mazi, kumkwatila uyu ikalangozi.
Ine kubela ku, nzanga ini mamumvela chisoni. Apo katusa chitike, mkazi yu wazipita ku prisoni.
Nde wada mafuno kupai we,
ea kupai ne.
Amafuno renge juma jose,
azika jandie.
Nde wada mafuno kupai we,
ea kupai ne.
Amafuno renge juma jose,
azika jandie.
Amene ya kususa ndani, kutiti dalize ukwati woyela.
Inge,
ayimike manja, amene ya kususa ndipo salolela.
Inetu abusa maria, ndina mutomela. Komano andi uze, ifuka akafuna kundipela.
Kodi akulesa nda, 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 akulesa ndani.
Inepano ndayimika manja, nja, nja, ndayimika manja.
Nangawina akulesa nda, 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 akulesa ndani.
Inepano ndayimika manja, nja, nja, ndayimika manja.
Critic Sounds.
Music on atukulu.com.